bye yasubiza olw'obulumi n'endwadde weerabidde gyakujje bwasabanga nosiiba wamala ebiro bingi ng'olinda naye mbu gy'okomye okulinda gy'okomye okulumwa embeera yeringa yagana nekyoyita mikwano gy'obakyamu nayo yakusasira ng'oli mu mikono gye naye
bamule kwa nyaba ya